omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero nsise, nze kakanye njagala kubeeka okufa gy'oli Yesu, ndi mu maaso go ntaasa Yesu, nze kakanye.